ngishade nasekhaya ngingazelele ngiyakutshela nginganakile kwabangathi ngiyaboniswa kwabangathi ngiyaphupha
kwabangathi ngiyaphupha
kwabangathi ngiyaboniswa kwabangathi ngiyaphupha.